njagala ne mutima gwange kankome kugwe mpumule wandi kyusize ebyambalo n'okyusa lingatto oba nondaga ekyakunyisa n'otakyusa mukunjagala
Bye.